This is serious.
Ukishika mahaukosei, watalopanga litokei. Na kama ikiwa yako haipotei, mtu wajuaga haongei. Ukipata wanasema unaringa, ukifuria we mjinga. Wamezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda, mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywa ni unakwenda. Shukuru Mungu baba. Aleluya, 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 Hosana. Gara usta day. Hakikisha kazi uichezei. Mana bosi hakosei. Punguza uongo, ukiweza punguza na hongo. Siendekeze migongo, zambi kwa Mungu baba. Ebwana fanya unachokipenda, mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.